ndozi zvose sauti kiasi
East, na juest, mambo ni best na senko blessed. Kijana King Kong na tobo la chest. Nike madawa ni na mabawa, kasi chow ni pate kwa nest. Sezi baki ka Louis the best, family fast, tromba the rest.
Na senko best, na senko blessed.
Tromba the rest, wala.
East, mina juest, naka za chest. Family fast, tromba the rest.
Bono na run. Kwa vurugu sidei pacha di mabro anangamu. Mafaso miti wanadei madoba zikamu. Niku kwa bando na sub-magramu. Time is money, the yangu inakamu.
It's not time.
Save your time.
Aji. It's not time. Usideni nimeacha kuchai. Wangapi nimefanya mekrai. Sky, blue na skin na fly. Michelle and a ball na machaji wa mind. Hakuna kudoze na grind. Tutafail uko P-style. Tunafanya vitu na tiko. Dede kwa wingi nafanya ni bi. Miniko East, na juest, mambo ni best na senko blessed. Kijana King Kong na tobo la chest. Nike madawa ni na mabawa, kasi chow ni pate kwa nest. Sezi baki ka Louis the best, family fast, stromba the rest.
Ya kwanza mini chapo, yani kuzula kena makoro. Niko on, na shika di moro. Na machaji uwezi lipata solo. Na CIG, wana ni follow. Chapo na hiper rehab. Asisafi lazima ni grab. Exile niko song. Daily na washa mabom. Location niko on. We dress, come kuitha.
Miniko East, na juest. Mambo ni best na senko blessed. Kijana King Kong na tobo la chest. Nike madawa ni na mabawa, kasi chow ni pate kwa nest. Sezi baki ka Louis the best, family fast, stromba the rest.
Nasi anko best, nasi anko blessed. East, mina juest, naka za chest. Family fast, stromba the rest.